odon kedoyere fi fulfulde yamde sappo e jeedidi silmaji chapantati woni Dakar lamor de Senegal waktuji didi pawi hen to Paris lamor de France
Amadou Barouba
teddube heedibe refi fulfulde ko buri tentude e kabruji di Mali ujune bibbe cercle bankas njalti seppude talata hande tiagal piende nyalade jawtude de holko immini be seppobe ko woni yidde mabbe e refi fulfulde hebi yewtidde e goto e seppanobe main kedo moy der kabruji di Burkina Faso horejo leydi ndi lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba o bismima hande subaka horebe hibbe Burkina Rock Mark Christian Kabori hundude e Jean-Baptiste Ouedraogo be tato yewtidi rafindenaago leydi ndi jogugal laamu faddewngu wondude e tobbe godde ko fewti alhali Burkina Faso Israel leydi ndi no woni e cadele dawro woni jonte seeda no gasa laamu ngu yana suudu sardiiju ndu yole nambien golle mayru dartine kawtal ardingal laamu ngu e gardagol horejo jagorde de Naftali Bennett e horejo diplomasi o Yayira Lapide hakkunde mabbe no herdi nambien no jibi Stéphane Wanish wittowo to dudal jabi hatirde Tel Aviv andini ko wasdebe député be timmube der ndu suudu sardiiji addide cadele dawro main kedomo e der kabruji bi teddube heedibe refi fulfulde bismillamon e kabruji di pudortoden koto Burkina Faso horejo leydindi lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba o bismima hande subaka horebe hitbe leydi Burkina Faso on woni Rock Mark Christian Kabore wondude e Jean-Baptiste Ouedraogo be tato yewtidi e rafindenaago leydindi wondude jogogal laamu faddewngu kono kadi e tobbe godde ko fiwte alhali Burkina Faso kettoden goto e nultundirabe men Boubacar Boudi
ni wonno pudde gilla ko samminere laamu wadi Burkina Faso ko jiida laati hakkunde horejo laamu faddew lieutenant colonel Paul Damiba e horebe kibbe leydi din wonno Rocco Kabore e tawti Jean-Baptiste Ouedraogo kambe mawbe tato be kali hala potal e kaldal hakkunde Burkinabe rafidena gungu noy safari mu hebirte e tawti ballari e nangondide fa laamu faddew ngu yottina adiji mu di jogani bibbe leydi din ngal jiidal du ina holla hono anniaji di kambe tato be jogi e noddude Burkinabe njaba porta de kawrita fa Burkina hewta horemu dum yo pudde kawrita irini e bandum mo horejo leedi din imi e filade kaldal wada fa nodda neddo fu watta bakamu e le nyibitaade di leedi bato hakunde Paul Damiba e Jean-Baptiste Ouedraogo e Rocco Kabore wadi tiagal balde tati ko dental CDAO e do addangal Mamoudou Issoufou tawrano Burkina Faso e de micito wawtu majjum e le windande CDAO ibe yamri horebe laamu faddew jaba acca Rocco Kabore hewta hore mum ma bien dimako mudum Boubacar Boli Ouagadougou RFI
tiagal Burkina Faso payento République Démocratique du Congo kabaru nantinado hankito Nairobi ngam wadude kawtal konon kobe to funnage République Démocratique du Congo jabaka no fewi holirbe ngal diwal no gondi e fayre e hul e kulukuli e wide mabbe mujjitinde e wallude kono leydi ndi buranibe fedde no wiye lutcha nde no habano kesam kesamago wadi batake fewde horejo République Démocratique du Congo hono Félix Tshisekedi ngam yobe rutto tiagal e ndedo e bore payento Mali ko ujune bibbe cercle bankas njalti se pude talata hande tiagal piende nyalade jabbide de e gure gonde diwal ngal RFI hebi yewtidde e goto e seppanobe be mo yida inde mum ande o arti e holko immini seppobe be e yidde mabbe kero den mo ko Aissatou Libami kongudi mako Moussa Oumar Bari firti halaka
toute la population des bankas est en colère nous sommes
les cercle bankas fof ngondi e mette berde e sunare ko wadi jala sugu ko ina wawno wasbe wadde so tawi bi bankas en kede non e ngullitima lereji didi ha tati hade fiende de wadde kono ala pabide captorde e konu mali suudi de holko de nafata so wana hadde piende wadde so tawi kono weengo fabinoma min hande min batta go sep min peliti hadde ya ngarta e lawol ren 15 min badi woppere golle gollorde tawade e laamu ede tawaka e laamu de fof uddi bibbe bankas fof ceppi hande yumirabe mawbe gure sendika en ala keddido min namdi laamu faddewngu ko yo ballu bibbe bankas e mbada bawde mabbe ha sekel bankas heba kisal kudum tan woni yidde bibbe cercle o wurde e kisal min namda higo
on demande pas d'autre chose auprès de l'état on veut seulement vivre en sécurité
ko goto e seppannobe to cercle bankas hande talata dum non ko to leydi Mali ko to ni keddoden hajoni altine hanki ko sirwini iya e seraji wuro boron diwal koli koro yimbe jeedido njia warabe e der ngaska wota yoga e mabbe ko e besngure wotere njeya boliba
kunana amado baraba e wi sedembo erifi fulfulde hibi haldudi e fuddore lewrundo kono ko be mali nangi yimbe jenayi e der galle goto to wuro adakolon bugu kambe fof non ko be endam gotam dubi mabbe ana hakkundi nogas e nayi yaade chapandi jegom e nayi gele be nanga kabaru mabbe fu hebaka so wana nyande altini jidido e mabbe jitama e le luggere wotere do wadani boron dido heddibe be kabaru mum en hebaka habram non wande koreji mabbe no mili bele ben ko warabe wala ko be jogabe hande yimbi den galenena e sunare refi etima haldudi e hebdi kongol kono mali kono jabu fu heba ka taw anden tan wana go yimbi warabe no jie e le gaide siftinde ko sakiti wadde ko yoyi ko yimbi yitabe to faldi gusi ton non kono mali e golide mum wagnere tuma wadde dum hasko tawi amadou baraba be jeddi on tuma
nko non boliba a jaara mano feewi to Tunisie paden horejo leedi ndi kay Sayed Gongdini hande talata wonde diine l'islam wonata diine lamngu e der dosngal kessal lamngu ngal dosngal no hani wotede e wala ala nyene nogas e joyi lewru jeedadi buru hitane ne gonden siftinde gila rawane horejo Tunisie no hertori dendangal terde lamngu e der leedi ndi pelle societe civile wondude e landaji lundidi kolli metemu men e odo alhali kono ala fu ko gasi pen tagal leedi to Franci horejo jagorrede Elisabeth Borne mo Emmanuel Macron horejo leedi ndi salani rutagol mum golle bismoto yontere arorene horebe pelle subabe to suudu sarriji Franci nantini di kabruji ko yettano kongol lamugo Olivier Grégoire dum hollata ko Elisabeth Borne no jokki golle mum to Matignon e do batuji ngam heblade jabbagol be horebe landaji hebube polgu e di sumgoji bennudi Israel jontenani leydi ndi wonani e dejere no gasa lamngu yana kawtal ardingal lamngu e gardagol horebe jagorde de Naftalit Bennett e horejo diplomasi o Yair Lapid nantini be yolan nambien be dartinat golle suudu sardijindu yontere arore kawtal mabbe gal ala e nanodiral e o saha ko fodde temedere e nogas député wonata e der suudu sardiji Israel ngam lamade ala fu kulli halin keba chapande jeegomo e go député e wide Stéphane Wanisha wittowo dudal jabi hatirde Tel Aviv ko wasde timmude député bebe e der suudu sardijindu addi lamngu jogor yande kettuden mo firi kongori makko ko Abdoulaye Diallo
Wuɓɓe fannuɗe ɓen deputéɓe ɗum ko innude tan o gouvernement ɗo wawatano ƴettude sariyaji hara famodiral heɓaki tentini ɓawo ballal ɓeɓe fedde dawro ñaamo ɗimmum ɗum ko fallugol o sariya ngam innude ɓe hoɗuɓe Cisjordanie ko sariyaji Israel ɓe hutorto harana sariyaji konunkoɓe ɓen ko ɗum saabi sardiyankoɓe ɗiɗo tawaɓe ka laamu goto wonɗo ka nano e goɗɗo wonɗo ka fedde islamiyankore jaɓa no wotude on sariya awa sariya wawata ka ƴettede ɗum noon ko fallande mawde wonanta rendo Israel ko ɗum waɗi Natalie Bennett tawaɗo e ɓe yimɓe tawi ko yo lancu walla o dartina golle ɗen
Stéphane Wanish wittowo to duɗal jaaɓi hatirde Tel Aviv omo haalatno e caɗele dawro taweteɗe to Israel suudu ñawirdu Moscou koto Russie fuɗɗan hande ñawore goto e ardiɓe diwe tumaɗo yaltinde kabaruji fenade ngam ñinkude walla mbiyen hollude mette mum e natugol Russie nder Ukraine ɗi tumaji ɗi o fawa no wawi sabade sokagal makko fodde duuɓi sappo o tumaɗo no wiye Alexi Gorinov omo jogi duuɓi capanɗe jeegom o nangano ko ñande nogas e jeegom lewru nayaɓuru nangunomo ko polisi Moscou Alexi Gorinov fawi tumanɗe sappo e joyi e dow Risi e wide makko ko ɗum ɓe waɗi e dow Ukraine ha joni koye on alhaali keddotoɗen jagorɗo Amérique halfinanoɗo ñawoje no woni e jillu bettere hande talata to Ukraine ma o yiidu e mawɗo procureur o ngam yewtude e ko fewti e warhoreji kay bonandeji waɗuɗi fukku koyngel Sadio Mané ɓiɗɗo Sénégal pettannoɗo to Liverpool yettima hande to Munich Allemagne ɗo o yiidi e safaroɓe ngam ƴewde ɓandu makko ciifodiral makko e Bayern Munich no fada
jogori boy jogorani boyde Sadio Mané dubi chapande tati yettuno desewal coupe d'Afrique hitande hikande to Cameroon no gasa o sifa fodde dubi tati hakkune makko e diddal Bayern ngal fodde millionaji chapande nay kalis oro no hani yobede yamde sappu e jeedidi silmaji chapande nay woni bunkilin diwal Casamance
Ahmadou Baro
kodo waddani bunkiling do wite seju ko ton paade ne jantore men maunde hande woni lawol didebol ko eden jubbina de do jantoje to diwal seju no fawi hande e subalbe nangobe liddi e der gal diwal senegal dañugal liddi wona ko dañugol liddi wona ko webi e rewbe de nokkure ande taskara men on totta mo kongol on fegni nino men jende mon ko fati e jaltudi di sungoji sardi yankobe franci wadi e alat faltine ne timinirten teddube ko taskaram cellal kongal jantore men maunde didabere yowitinde e ngurdam yimbe seju no fawi hande e subalbe nangobe liddi e dergal diwal senegal dañugol liddi wona ko webi e rewbe de nokkure Abdoulaye Diallo o wadani en e hore o alhali kettoden
nimbe kalando soto nola nimbe fanal arrangere jan kantun ter mum musolati musol la fanala dal be batari wafiro konol
dum ko wulango rewbe wonube e jere wuro ngo be rewbe dillobe e mbaylari ko hebete e maaje natti yede sababuji din ko ngakkede liddi kajjatu sonko ko goto e ber rewbe
nie ko katara kole yarim bul wafiro
liddi ala e hebade ko e tamperi min goni minan rewbe yeyobe liddi gila bimbi subaka min gari ka jere do kono ayi liddi hebaki dum ko ko animin isa ha mo min porno fuddade yeydi benni nyalli ha joni amin kabbi awobe be wobbe ari ko no liddi di yonani ko men yeya ngakere liddi joni boyido e maji seju ma ardibe be wallito men
la fannala dal be batari wafiro kono
gam humpitade en badi jillu kadande mayo go ko kodorde awobe be senegal be mali e ledele godde de afrique be jadani e mijoji didi gam hollide golle mabbe odo saha yahani gam ngakkende liddi e tamperi yetende e yeso makko musa drame awo malinajo ena eto halande en sababuji kangonka
sayi doko kay sayi medanya me sayi doko mambete ya sayi nyoka enye talanta jabake atalata bake ya lofana o muddo ko kenyalti
golle joni de mojjani de jarani no men jidirini joni liddi ko ko usti dum non ko sifa golle de ardibe amen be golle mayo ko gollobe dum be tan ko buri ko en hewde ndoto ko hitande fof yo mayo wod dum ko kala hitande kono do kam odo saha liddi ustima o sabi dum ko non do hewi won ko ari e mayo he melen biye dum bako no buro ko dum bonningo mayo go wana daringo ko mayo dogo sa jewi do hay liddi mawdi ko saha ndungu hay dum ne hewani o liddi tokosi tan kebato do dum ko gelata bambali ha e der pakaw ko wayno gure baade no wudukaren ha e ko waynon no way wade fof liddi kam mawnata dum non ko e der mayo he dum woni sabu nokko do liddi ne ete dum woni ko ala do
nye kam maradami jamo jamo soto bakin
ko kongudi di jadani e yiyande magetsen jopido e yoga e hutorde mabbe ko wayno jalaaji di jadani e yamiroje kanko magetsen ardi gomu tambingu kisal e bamtare abo diwangal
l'utilisation de
utoro gollo ko wite monofilama dum ko fannu e boggi gawirdidi boyani ko min jaggi hen ko heewi e der fande feju ko tolni hen e fannuji sappo e din boggi gawirdi wondude e motoraji minen non yiddi amen wonana tan fawde kuugi e dow yimɓeɓe ala kono ko famminde ɗumen findinde ɗumen e on alhaali
ala sensibilisation
e hoɗo saaha tugnade e kal gonka laamu ngun e ballal jagorgal kalfinagal gueɗe awo e gartam maaje ɗen eɓe eto lelnude peeje bela eno ƴellito awo ngo eɗen peeje deƴnude maaje ɗen e newgol liƴƴi ko ɗum andini magetsen
eyi
ɗon ko ɓeydudi nokkuji gawirɗi ɗi ganduɗa ko denaɗi eɗen jogui hen haqqe sappo e tati kono noon eɗen mbawi wiide e mayo fotgo ni yaji alay sagu din nokuji denadi beydi din nokuji denadi bidede Francine Kori zone de pêche protégée nokuji di ganduda ina hade awde hen e yogi e sahaji e tawno ko ton kay liddi di jahata ko ton di bawata boccindi e jibindi yeru mo ndokuda o ko yeru marsa sum e o saha fika yehi ton ar way weddade sambalama jagga ko buri kiloji nogas tawi ko e liddi yawti di nokuji denade kadi alay sagu kucen e negol liddi ina wawi wallude ni feewi ha liddi di bawo beydade wawa yondi bisnguji di fof e ko chocolate ko e to batti liddi yero otan ko hitane kala bisnguji di na beydo kono non galuji maji di ha tengte liddi ina usto kay ne hitande kala waddi alay sagu nakende wolo
kon donc forcément il y aura un gap
e galdi wala liddi eno jeya e jeytari ngura nokku o ko gollete maaje den eno jeya kadi ko bamtata faggudu di wangal ha tenti non e rewbe dilloobe on fannu
de jantoje koko jokkata ha aljuma ko jantoje de Abdoulaye Diallo wadenen to Casamance e diwal Sedjou hande taskara men totam kongol on fenyini jende mon ko fati e jaltudi di sumgoji sardi yankobe Franci wadudi e alet faltinede kettoden jende mon
sombo jettu leydi Mauritanie al hali subngoji sardien kobe France o resultat o arrangeani landa lamo de tawno president de la republique wal gouvernement su yidi sinudu hunde su yidi waddu hunde fo yetto suudu sardiji ko suudu sardi non so tawi sardien kobe gondane ma en wada cadel fiwi dum tegi non cohabitation modjani leydi en bloc gede kewde lamo Emmanuel Macron kam hande ma joko cadel ngam wawde jaldinde projet kewde ni tawno so tawi no majority o woni suudu sardiji e burno wonde ton ko yimbe makko tan kota cadele e o kala ko aribe benni dantini tawno ko kambe ndendi fanda e o jon non opposition ngaji di woni lundibe be dañi dole dañi fartane dañi sabiyan ko be heewi e o wonti hankati koddigal e mbay waddude lamu guppede ligre
Mamadou Kandjo to leydi France e ko faati sumgo sardiyan ko be bennudo leydi France Emmanuel Macron o dañani majorité joni kam ko wallondiraade e opposition tan be denda be lamodo ko dum tan woni solution wona gondo fuddi mitra dañino dum hakkunde makko e Chirac Chirac en parti opposition be ngani dañi majorité ni wonti ko ma wadi dissoudre assemblée au sens premier ministre o leydi France kambe dum do be ngawti dum kanko kam no wawi wadde fof kam beedo hay goto e mabbe dañani kewal joni kam ko ma o renda e mabbe tan be laamoto
Moussa Ba Mauritanie leydi France cubugol sardiyankoɓe mbiɗen laamu ngu heɓani kewal joni noon hankkadi firti kam koɓe mbasi gouvernement o par ce que premier ministre kam yaltata koye opposition obligatoire wona kanko tan meɗi ɗum dañde France parce que Jacques Chirac meɗi dañde ɗum premier mo fuwani arinde woni président de o dañano majorité ew kadi Europe e Afrique wona gotum sinno ko Afrique ne wawi wonde caɗele kono Europe ko état de droit sa ari e laamu ko poɗɗa wadde ko tan mbaɗata ko ɗum tan woni hen e guilade woote o gasi hakkunde Marine Le Pen ene wonde Emmanuel Macron en mbino wonde ene huula Marine Le Pen foti heewode doole par ce que ko ɓeydiɗo donc ko hulano ko jaalima hankkadi woodi donc hankkadi heddi tan ko partage gouvernement o ɗum fo jogo hen liggodo hankkadi alay saago
on tottama kongol
e alarba ñande nogay e ɗiɗi en yewde ko fati e jokkodirgol fitinaji jaadiyankako e nder Mali ko ɓuri yimɓe temedere warama e altine faltinde e nder guure tati diwal Bankasto Mali ko honno gurdam wonuɓe e nder ɗe guure sifori fewno ɗo ko homɗum ɗe piyande battinta e gurdam mabɓe ko pee honɗe habborɗon ardiɓɓe gam rewde rafikisal e nder ɗi nokkeli nelde lamijo mon ka tongode whatsapp wowunde
ɓuri tengtude e kabaruji ɗi Mali ujune ɓiɓɓe cercle Bankas jalti seppude talata hande caggal piyande ñalade jawtude ɗe holko imminiɓe seppoɓe ko woni yidde mabɓe en keɗima goto e seppannoɓe e nder kabaruji ɗi Burkina Faso hooreɓe leydi ɗi lieutenant colonel Paul Henri Sandawgo Damiba o bismima hande subaka hooreɓe yidɓe Burkina Roch Marc Christian Kabore wondude e Jean Baptiste Wadrago ɓe tato yewtiɗi rafi ndenago leydi ndi jogogal laamu faddewo ngu wondude e toɓɓe goɗɗe
ko fewti al hali leydi di Israel leydi di no woni e cadele dawro woni jonte seeda no gasalamu ngu yana suudu sardiji du yole nambien golle mayru dartine kawtal ardingal lamungu e gardagol horejo jagorde di Naftali Bennett e horejo diplomasi o Yair Lapid hakkune mabbe no herdi nambien no jibi en kettima yende Stefan Wanish witto to dudal jabi hatirde Tel Aviv teddube timminiren e taskaram cellal kungalu jareten hen ko bani men debbo Aissatou Ly to karalagal to ko Saliou Diaw en juri momo e karalagal mako kona dum teddube on calminama on jurama e badi kuptidindi kettoden joni joni taskaram men cellal kungalu.